copy the fitness. Amalala kutaka. Newewe kwekawa. Kakusangane waka. Danger. Nava danger. Zengera kumacha kusawa safuli. Mukama vingondeze. Nejempita wababironi. Nzangenga beba se. Cause I'm chasing this dream till the end. I wanna see the end of this tunnel. Let them know how special we are, how we have come and where we going. Let them know we better than them, we better than them. Let them know yes, we better than them, we better than them. Ya mami ya ngamba okuwera weje miaka ya kuwa dance musibala. Yeah, ya daddy ya ngamba okuwera weje miaka ya kuwa dance musibala. Kwe kuangala kati vya 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 kati vya vya.
Only move be one show. Nakato nego nkala bide no musica show. Toko do wala tolu mi abano. Adi nange mumpali ni nati no hip hop show. Oya gala chichi katin chileti. Obanku yile sente. Tuli kuchi wano shi baby. Kusoka teko nguka
nyanyi. Yenze bad man wo. Kusalako. Omo changa ne tutule mwo. Omo kwa nonde se gugo. Usani se. Megu yule.
Okuwera weje miaka ya kuba dance musibala. Yeah, jaja dadi ya ngamba. Okuwera weje miaka ya kuba dance musibala. Kwe kuangala kati vya 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 kati vya vya.
The way you wind that, but the way you back it up got me feeling like I'm El Chapo. Mukampala shemani yowa singa. Cheva kusinga, sina shia baba.
La li la la ila ni zili yonge la guya gala mwala mwala la agena. Na yewe na gula vana gula vila la
shi. Janya mami ya ngamba. Okuwera weje miaka. Yakuba dance musibala. Mushibala kwe kuangala kati vya 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 vya.